Stop the watch out in the other. Producer Andre, I want the production.
Body Liga, Body Chabia. The good at the body, the shaman and the body Liga, Body Chabia. The good at the body, the shaman and the body Liga, Body Chabia. The good at the body, the shaman and the body Liga, Body Chabia. The good at the body, the shaman and the
Plotia wenyewe, ona piga piga muda moyani. Kazi yake mekushinda wene vitina. Ona ringa ringa we uko nani. Watu wengi wanishangaza. Au faina wenzao wakitakaza. Badili, badilisha mienendo. Kuwa mwerevu si bebe na kichwa.
Badilika, badili tabia. Ndugu dada badilisha mienendo. Badilika, badili tabia. Ndugu dada badilisha mienendo. Badilika, badili tabia.
Maisha yako ni VIP, hapa juso mekunyanga kokanti. Umepanda cheo kidogo
maisha ni
umesahau kule nyuma
umetoka.
Heshima si utumwa dadangu, asiyefunzwa na mzazi kiza kakangu. Jirani yako mdogo kwako mkubwa kwa karr, wapeye heshima.
Badilika, badili tabia. Ndugu dada badilisha menendo. Badilika, badili tabia. Ndugu dada badilisha menendo. Badilika, badili tabia. Ndugu dada badilisha menendo. Badilika, badili tabia. Ndugu dada badilisha menendo.
Get the respect for everyone. Respect your eldest, youngest, yeah. For somebody watch as we preach. Producer and